kuyini ukuduma kwezulu? Kuyini ukushaya kombani? Ingabe khona into esukuyenzeka emkhathini noma into nje esowe siyibona thina ngaphansi emhlabeni kusuke kungenzeki nje into eyisimanga ngaleyo ndlela. Namhlanje sikhuluma ngokuduma kwezulu nokushaya kombani. Sikhuluma iScience ngolimi lwethu ilukuluku with Sibusiso and Nomasiko, a podcast by POC and Cybroy.
Ilukuluku.
Bra. Yini ukuduma kwezulu? Ngicela ukuduma kuqala ngoba umbani ulandela ukuduma isikhathi esiningi. Ufike ukuduma bese uthi kwa.
Yeah, that's not local vele macabanga indaba.
How? Wow.
Indaba qale khanye umbani and then mase kuyalokho ngaku.
Mase kuyaduma.
Yeah, mase kuyaduma.
Mina ngoingqondo yami ngiseyingane yazi ngathi kwenzakalani. Ngesikhathi ngiqeda ukufunda nge water cycle. Yeah, indaba ye condensation, evaporation, yonke leyo nto ukukhandeka nje kwamanzi. Ngangithi mina uyabo amafu mayisesinda esecela amanzi mayenyakaze pheshulo umoya ayashana ukuthi kulu ngithi angithi ukubona makuzona kune isichotho amaqhwa. Ngangicabanga ukuthi kuswe kushana lawo maqhwa, kodwa uma esehla lawo maqhwa ayancibilika phenduka amanzi. Kodwa ngiyazi ukuthi akulona iqiniso, but ingqondo yami ezingane ngangithi mangibheka phezulu ngithi oh ayashayisana amafagcwela amanzi, that's why bangumsindo. I-confusion yami yayisifika kulogesi ke kwa wokushaya kombani ukuthi bese ke logesi usuqhamukaphi ke wona uyabo. Kodwa le parti yokududududududu ngangichaza ngalokho nje ukuthi hayi amafaya ayigudlulana ayaqhelelana endleleni.
Okay, so intenza ngombani nokuduma kwezulu ukuthi oso science ba banama clues abanawo ngokwe science, kodwa abay understand ka 100%, kodwa kunendlela engizokuyichaza ukuthi kwenzeka kanjani, ukuthi bayazi ukuthi umbani wenzeka kanjani. Inkinga ukuchaza exactly ukuthi udalwa yini empeleni,
yazi nje logesi uqhamukapi kahle,
bayazi ugesi uqhamukapi kahle kahle ukuthi abazi ukuthi kwenzeka kanjani exactly, yazi njengani
njenga kuze kube ukuze wakheke logesi.
Yes, ukuze wakheke njengokubuka njengokubuka i-TV yabo. Asithi mawu indlela engayichaza ngawo fast, mawu mhlambe mawubuka i-TV mase kuba mase cima ugesi yabo, kube mhlambe kuba i-main switch kanje, uyazi ukuthi khona into oyenzile ukuze kuwe i-main switch yabo, mhlambe khona into ethinta amanzi, khona into mhlambe kube nesinde ugesi usindelwe kakhulu wazi wacisha yabo. Uyazi ukuthi khona into eyenzakalile, khona izinto ezenzakalile, uyazi ukuthi yini edala ukuthi i-main switch iwe, kodwa awazi exactly ukuthi imaphi ama appliance ayenzile. Ngenzeka ukuthi iketeri ayina noma i-fridge, akusho ukuthi ngoba wazi ukuthi i-fridge noma iketeri noma ayina, ngaphandle kwazi
ukuthi yiphi plug ebinamanzi noma ebinekhe.
Asithi awazi, asithi awazi, kodwa uyazi ukuthi i-main switch ayiwe langa yona. Ngithi awazi kahle ukuthi yini edala ukuthi iwe, so uzobheka yonke into, ukhiphe izinto ufake, ukhiphe izinto ufake,
uzothola ukuthi oh iketeri bese uyalikhipha.
Also science bana leyo clue ukuthi ukuduma kwezulu bayazi ukuthi yini engadala ukuthi izulu lidume, kodwa abazi exactly ukuthi yini eqhamuka kephi ezodala ini. Kodwa indlela i-theory abanayo echaza kahle ukuthi umbane nezulu lidalwa yini, ngoba indlela i-science isebenza ngayo ukuthi i-theory onayo ayidingi ukuthi ichaze yonke into kahle, kodwa kumele kube yona i-theory onayo ekwazi ukuchaza izinto ekancane kunamanye amathiyo.
Ukukhanya kancane, ya, ikuthi ukukhanyisela kunokuthi ube sebumnyameni.
Yes.
Yeah.
So i-theory le khona ukuthi yangithi wafunda esikoleni noma ungakafunda esikoleni ngalokho, kodwa ukuthi ugesi udalwa ama positive nama negative charges. Angithi ukubona uma uhamba asithi usehotela noma ugephi endlini, uhamba ecarpet, uhamba carpet ugqoke icathulo mese uthinta umnyango ngathi uyashokheka.
No, but friction.
Yeah.
Then I'm afuge. I could learn.
Yeah. Okay.
Yeah, but no.
So if friction ends, I got lie. According to everybody, using static electricity. Static electricity, okay, so on a hand in the okay, so you're telling the one, yeah, but okay, so telling the one in the life. So, okay, static electricity in the lens, I'm a corner is the debut on my positive charges because the debut on my negative charges, yeah, but I'm a positive and a negative, it says of Funuglokung on the land, yeah, but when I'm out to answer, Usumas of Loganis or negative, Usloganis on the positive, in as a Wanzaga, Masabes on the land,
by attract,
by a bamban.
Namatelani.
I want my tata.
My boots and shoe.
My tata, my boot about two. Masuba tetela. My betinta and Zagalan. Okay, I sit to Babega. I should bang a booze bang and thing of Pendle.
That's on the land.
You need a lumps in the lower.
Impact.
I need to try Sanawazo. Go release the energy.
Energy and manje.
Okay, ngoba ukurelease energy ngoba ukuzuzohlukanisa positive no negative kuthathi energy yabo udinga amandla ukuhlukanisa positive no negative.
Yeah, that's why my butima mawuqondanise ku positive no positive ungavuma ukuthi
cha. Kodwa sengisho ukuthi mawuthatha umay but aba obambene musi yahlukanisa wena ufaka amandla
ukuhlukanisa
asikubiza ngesystem lokho ufaka amandla kwisi leyo system leyo yo positive no negative
yo mabutha abahlangene behlukana
ukuze behlukane kumele ufake amandla ufake energy khona bezohlukana ngithi
energy ama muscle am
ehe ukusho ukuthi wena mawuyifaka energy khona uzobahlukanisa kwenzakalani mambe behlangana
bathathe ngi energy yokuhlangana
angithi mawuyifaka energy khona bezohlukanisa uma behlangana
bayayirelease
energy leyo ethatha ukuthi ubahlukanisa ngathi same thing futhi no positive no negative mathathu positive no negative abahlangene ngoba bahlezi befuna ukusondelana mase uyabahlukanisa wena uthathe energy ufake energy kubona ngathi
mawuyisusi energy bayabuyelana
mabasondeza bona bazo release energy awuyisusi wena
okay.
So wena uyayifaka energy ngoba wena uhlala uthola maye ukuthi beyihlalele
bengi uhlukanise okay bese uyabasondelanisa bese be
uyabadedela bayisondelela noma wona bay release leyo energy uyifakile angathi
uthi qha
ehe lokho lesando ezwayo ethi qha ilokho nga i energy
leyo static energy
again ilokho nga i static energy nje e release ayo lo so maye ukuthi labanga sibenzisayo nje sibonelo mase kufika kugesi ugesi usebenza ngendlela lokuthi wena mawusithatha u negative no positive usubahlukanisa lufake energy ngathi khona bezohlangana kuba kuzo release i energy kodwa aba release energy ngokwe sound kuphela release energy ngokukhanya futhi so wena if okay ngichazele le sisibona lokho ngisenza ngelokho ngokarpet nokubamba umnyango so asithi wena uno positive no negative kahle
emzimbeni
uyalingana positive negative wakha ngathi
so no negative about 10 no positive about 10
ehe wena mawuhamba ku carpet ngicasulo zakho kuvela ngamathi uyahlekihla
yabo friction
friction leyo iyenza ukuthi wena ube no negative abaningi ngoba positive wakha abanye bazosala phansi
bayaphi phansi manje o positive
ukushuthi ukapheti
ngoba don't ukapheti
ngoba mhlawumbe ukapheti no negative wabona kodwa wena ngokuhamba kwakho
ngoba u negative no positive get attractana ngithi
ya kungenza ukuthi lokho kodwa into eyenzakalayo wena ngoba uhamba phansi ufake i energy eyenza ukuthi u negative bakho behlukane ko positive so o positive bayahlukana
so umzimba womuntu uyi energy nje it's a ball of energy
exactly so into eyenzakalayo wena masuthinta umnyango isicapa isicapa mhlambe sona sino positive abaningi
ngoba kuyintsimbi
wena no negative abaningi so kwenzakalani uma besondela
yahlangana
angisho ukuzwayo ikhona lokho kushaya engathi ushaya ogesi yabo lokho kuba phlungu kanje so keke
i trolley postoli ngishokelana
i trolley amasondo ayo
amasondo
le energy lende thatha
isho nami inyawo zami kuma times
inyawo zakhe he so wena khona wena mazoshaya ogese kanjalo kusho ukuthi khona into ethathe i energy yakho I mean khona i energy engenile kuwena yahlukanisa u positive no negative kodwa wena awukwazi lokho ubona wena mazothinta
into enale omunye i balance bese
kuyaconnect bese kuba lo msindo lo
wangithi
yabo ukuthi wena umuntu umncane kodwa uyakuzwa nokuzwa ukuthi mothinta umnyango kwabhlungu futhi angithi
once it happened once mangiqhubi troll ngathi mangiyithinta I actually saw a spark
ngathi ngizoshesha ngiyakhanga kuse mina kodwa uyabona ispark angithi awucabangekekeke manje ngoba ukuzwa lokho wena asithi akumultiplier lokho like a million times or so ukwenza kube ikhulukeke manje
so ama trolley amafu ngiyifuna le theory yami yamafu
yes ama trolley njengamafu so into enzakalayo khona into eyenza ukuthi mawubuka amafu bacabanga ososenzo bacabanga ukuthi khona into eyenzakalayo ngoba amafu egudlana wona nokuthi ehamba phezulu komhlaba agudlana wona kudala ukuthi amafu kube khona u positive phezulu noma negative asithi ano positive phezulu kwawo amafu
ingaphezulu njengebhokisi ingaphezulu nengaphansi
yes,
so ingaphezulu lamafu lino negative ingaphansi lamafu lino positive
asithi lino positive
iphakathi nendawo
akunakukho lutho phela ngithi
okay.
Mese umhlaba asithi umhlaba wona unolokhu nga une opposite ale uno positive
okay.
So yabo kuzokwenzakalani manje umhlaba mawugcwele u positive amafu ngaphansi agcwele u negative ngoba ngaphezulu kwawo kuno positive yini engenzakalayo if u positive no negative behlukene bafuna ukusondelana ngithi so yini enzakalayo wena mawuhamba esitolo musu noma uhamba kephi musu thitha umnyango musu cabanga lokho okekeke amafu asekwenza lokho nomhlaba so lokho okwenzakalayo okubonayo lokho umanyana omncane obonayo
oyi interaction between amafu nomhlaba
yes
so u positive osemafini no negative osemhlabeni
lokho ukuthi yes lokho ukuthi
so in a bigger scale kulokuthi ukukhanyeke umbani
yes uzobona lo mbani okhangaya we so manje yazi
ukuthi lo engake ngawubona trolling
lo wawubona trolling yabona ukuthi kunomsindo kanjani mawukuzwa wena umuntu omncane caba ngamafu ngoba emangaka ukuthi wena kuzoba umsindo ongakanani
nokuthi phela kuzoba ne echo phela ngoba kusemkhathini
cha akwenziwa yilokho
so indaba ukuthi kube ngathi kuyahamba
So okay khona ngizochaza lokho yabo amafu awu negative noma awu positive mase umhlaba kuba opposite kalokho mase kuyathintana kanje umbani awenzeki kuphela between amafu nomhlaba wenzeka between amafu namanye amafu futhi khona
ayashayisana amafu
ayashayisana kodwa abagudlana
ayashayisana le theory yami ayaphasa uso science
angithi amafu asa steam asalokho ngamafu asa
amswakama
basically so amafu amswakama khona amanye amafu thola ukuthi izogudlana nefu elino positive ku side elilodwa lelifu elino negative so into enzakalayo umbani uyenze ukuthi ushaye between
ifu nefu
nendlela umbani oshaya ngayo
so into isho ukuthi kungane ibhola lefu elu negative nebhola lefu elu positive
cha into enzakalayo
ifu elilodwa lino negative no positive
kuma side ahlukena ngithi so yini into ukuthi mayethintana kuzokuba nalowo umbani noma I think ukuthi sethintana mayisondelana nje
yakwazi so nali le lifu kwa left walo kuno negative kwa right kuno positive nelandelayo kwa left kuno negative kwa right kuno positive
so
makusondelana kulokhu
so ikhona okwenzakalayo lokho so ungasho khona ukuthi ukuhamba kwamafu okudala ukuthi kuhlukane u positive no negative
Indaba phoyi ibhanoyi uma lidlule emafini ingenzeki leyo nto ngoba nebhanoyi lona initself
oh, ibhanoyi lashaya ngombani all the time
lino negative no positive angithi kwa ilona
yeah
kodwa so, amadlule emafini akuthi
oh lashaya ngombani ibhanoyi
hayi uthini manje ngizoshona
manje ibhanoyi lashaya ngombani
no angisho lawo asha ngombani ngithi on a regular day ukuthi we are take off e OR udlule emafini angithi indaba ngesikhathi udabula uthi
yebo mabona ifu
ungathi qhuqhuqhu ngifuna lokhu wenzeke phela lapho
ubona nebhana ibhana elincane ka maqhathanisa nefu so sometimes lashaya sometimes alshaya kodwa ifu lodwa nelibuka elinye ifu lithi kukhulu mina ngikhulu soshayisana umbani ibhano elincane kakhulu kenzeka ukuthi ibhano libe phakathi nendawo lishayeke nalo kodwa
lingezwa ngale yondlela ngathi intuthwane
yeah kodwa amabhano amaningi nje ashaya umbani all the time
afe
cha
oh so amabhanoi akhandwe ngendlela ukuthi akwazi ukuabsorb umbani noma
ukudlulisa
okay
akwazi ukuabsorb umbani azodlulisa noma ngenze kulutho kuwana notha design ukuthi mayishayeka kucisha ama engine notha zophinde eqale futhi kodwa amabhanoi amani amabhanoi akashaya umbani aze lokho aza crash akujwayelekile kodwa ku a design ukuthi kungenze
singakwazi ukuvuna umbani
yo kade bezama ngoba
so harvest man senza ugesi man ngoba Akushaka nje uma nogesi wamahala kanje sibhakabhakeni kuno Eskom eSouth Africa
kunzima ngoba ugesi yabo ngayibiza ngani lightning bolt umbano wodwa oshayayo ungakwazi ukulokho ngahlambe uku mhlawumbe udinga umbano othu noma u3 ukuthi
kukhanye
Johannesburg yonke
Hayi asikhande nimbane u 100,000 million.
Ngachaza kanjani lokho? Inkinga ukuthi njengokuzama uku asithi kulula ngithi ukuthatha amanzi, asithi amanzi umbane, kulula ukuthatha amanzi wakhe empompeni.
Mhm.
Uthathe glass yakho, uphuze ngenkomishi yakho. Kodwa cabanga ukuthi ngizima kanjani ukuzama ukuthatha amanzi
eJojo
tank. No, amanzi eJojo tank. Uzwa release onke ungaphumi ngompompi
oh.
uzovela uthele yonke iJojo tank njengebhakethi kodwa uzama ukubamba ngelokho uzama ukubamba ngenkomishi eyodwa asithi unenkomishi eyodwa uzama ukuthatha umbani I mean uzama ukuthatha amanzi wafaya kwenye indawo uthatha amanzi ufaya kwenye indawo kodwa unenkomishi eyodwa
uJojo tank uchitheka wonke at the same time
soda, hey. So umbani lowo inkinga yawo ukuthi ugesi ibona kodwa manje indlela omningi ngayo
asikwazi
asina ilokho ngitechnology yokuqoqa
asina ubuchwepheshe bokuqoqa Ayikho nje into singayenza siyitshala ukuthi umbani mawushala uyamunceke uyohlala lapha.
Into esingakwazi ukwenza ukuthi siwusekwenye indawo singathinteki thina kodwa siwazi ukuthatha sosebenzise ngoba into engakutshela yona ukushisa kombani kunjengokushisa kwelanga at the surface. Yabona mawuzosondelela ngene ube seduze kwalo ayikho into eshisa njengelanga emhlabeni mawuzosondela eduze kwekushisa kwelanga umbani lowo owodwa.
Yikho abantu mabesha umbani besha.
Yes. Kodwa labo babonayo besha so bengekho eduzo kakhulu umbani ngoba umbani mangasumshaye ngale temperature ekushaya ngayo
bashiswa yini ke pho
no useduze kwawo kodwa hayi ukuthi useduze ngendlela ukuthi ushaya ngendlela so
imagine mawukushaya direct opposite proportional direct ukuthi qekhanda uyafa
oh yeah uzophela futhi ngoba ukubona umbani wenzani
uya uba zincucu ngathi uya ku black hole uyakaye kuphela
ngeke ugayeke kodwa uzo
wamlotha
so cishe ukuthi akuningi lapho thola khona sort of uyavuthwa kanjalo ngoba awucabangi angazi ukuthi ungachaza nje ukuthi kwenzeka kanjani kumuntu kodwa yabona wabona umbani ushaya isihlahla isihlahla indlela esiqhuma ngayo sihlukane
siyadabuka
wena uyini ke umuntu uzoshayeka kanjalo
eh ngiyaphekeka ngiyabrayeka
so manje kade ubuza umbuzo sesovala ukuthi indaba ubona ukhanya kombani eqala mesikulandela
ifo ukuthi
ayokulandela
noma mawuke waqeda ukuze bese kuthi qwa
cha akwenzeki lokho
kuyenzeka
so always ukukhanya
no angisho ukukhanya ngisho sound ukuthi ufike uzwe sound before ubone lightning bolt before ubone
cha ubona ukwaqala mse ubona i lightning bolt eqala ukukhanya mse kulandela ilokhu nga ukuduma
oh yeah. Is it okay
yeah the reason for that it's because isivinini yazo isivinini sokukhanya asifana nesivinini
nesivinini
somsindo yes umsindo nokukhanya kune ivinini engafani
Oh okay so sizwa umsindo oqala before sibona ah sibona ukukhanya oqala before sizwa umsindo
ehe yazi ukuthi ungabona ngayo ukuthi ukukhanya ne
speed of light
and speed of sound akufani into engangayikhola nami ngisemncane until ancama ukuthi ngangise Richards Bay noma ngangise down somewhere ngabona abantu khona umuntu owayekhanda owayishaya insimbi angazi babakhani owayishaya insimbi lo muntu ngiyambona ukuthi ukude khona kodwa ngisakwazi ukumbona yabo into eyenza wayethatha isando sakhe mayishaya le nsimbi le ngiyambona uyashaya kodwa
akakafiki
sound akakafiki isound kimina so uyashaya ethi kuthi eshaya ethi kuthi
wawubona isandla sifika kuqala before uze umsindo
ehe fa ngibona isandla kushaya qala kodwa kufika umsindo yabo so isivivinini sokhanya nomsindo akufani so manje mawubona ukukhanya kombani kulandelwa yilokhu ngokuduma kwezulu so into ongatesta ngayo testele wena the more ukukhanya kuba bright kakhulu the more umsindo uzoba mkhulu so uyazi uma kubona ukuthi kukhanya We are kunendlela yokubona ukuthi ukuduma kwezulu kuseduza kwakho kuphezulu kwakho noma sekukude yabo uyakwazi ukukutrack ukuthi sekukephi manje so mawubona ubona
ngokukhanya emafini ukuthi
sekukhanya lapha yasekhanya lapha ya ubona khanya emafini kude kodwa uzwe kuthatha isikhathi esizo ukuthi kufike umsindo kwena kodwa mawusendlini ubona khanya phandle mase umsindo sondela eduze kusho ukuthi ukushaya kombani kuseduze kusoduze kwakho yabo ungaqala kanjani ukuthi i distance ngakanani there's a nice trick into ongayenza uyibalele wena so every time ungayibalela wena so every time kuduma ngayinjalo ukuduma every time ubona
umbani
mawubala 7 seconds ikilometer lodwa lelo every 7 seconds is 1 kilometer
so uma kukuthi kufike ufike ubona ukukhanya bese ubala 7 seconds i kilometer mangibale kwa 3 seconds shuthi
seduze kwakho
or right above
noma seduze kwakho yeah so wena uma ubona khanya ubale kuzokuba 20 seconds shuthi just like 3 or 4 kilometers so every 7 seconds it's a kilometer away so uyazi uyakwazi yabo sithi uthukile liyaduma awazi ukuthi kuzophela nini ukuduma kwalo uyakwazi ukuyigalela wena ukuthi okay liyasondela ngoba uyakwazi mhlamba sithi uyabala every time ubala ama second ayancipha
kuthi liyasondela
mase liyadlula futhi uyakwazi ukubala kahle uyibonele wena kahle
lokho yazi ebantwini abasaba izulu angiboni engakwazi kwakubala kona abantu abalisaba izulu
so ukwenza lokho ikhona ukwenza ukuthi ngirelaxe kahle
mina ngiyalithanda izulu kangaka ukuthi makushaya umbani ngivula ngisha ama curtain ngihlale eduze kwewindi ngilibona
okay akumele uhlale eduze kwewindi kodwa akhona ukuthi umbani uzongena
Sengacishe ngafakani
cha okay asichazela ngoba uma ufunda amaphepha kwengikathi noma ezinye izinto ukuba nama advice amaningi
leyo kumboza isibuko nje kuzomela sikhulume ngeke sikwazi uqeda la episode singayikhuluma
okay yini ozenzayo yini into oyenzayo uma ubona liduma izulu mawuphandle gijima endlini right into umbani ngoba kade ngichaza ukuthi amafu ayakwazi ukuthi ife lodwa lishaye umbani ngelinye lishaye elinye ifu angathi kuyakwazi futhi ukuthi ifu acting usilibe phezulu kwakho uzoshaya umbani uyakwazi ukushaya umbani ifu ungaliboni even 9 km like the distance umbani okwazi ukuhamba 9 kilometers away so liyakwazi ukuthi umbani usuke kuifu elu 9 kilometers kusuka kuwena lizokuthola wena ungisho ungabona ukuthi sekhona amafa seseduze so khona into eyenzeka yabo uma udlala phandle noma uhleli phandle uma uzo nje liduma likude ungamoshi isikhathi yendlini awazi ngeke uzulibalekele izulu yabo as soon as uzwa ukuthi sake isikhathi sokubuya ugijima endlini lapho yabo ungamoshi isikhathi uthi ayi alikakabi seduze abantu abaningi bashaya umbani ngoba bacabanga ukuthi kusekude cha kodwa uma nawe usebenze kanjalo as soon as uzwa ukuthi
bale endlini yabo masungena endlini
especially mazodlala ground lapho khona so umbani into ayenzayo umbani
uthanda indawo evulelekile
umbani ushaya izinto
eziphakeme endaweni evulekile
ngathi so wena mawodlala egrounding
wena ophakeme
ayikho into ephakeme ngathi ngoba sikhe isihlahla so into enye futhi umbani omele ubalekele ukuthi asithi uyakwazi uyazama ukubaleka uyendlini kodwa sekukude endlini ungalokothi ube ngaphansi kwesihlahla
but angithi isihlahla side kunami so side kunami siphakeme kunami angithi umbani ufuna ukushaya into ephakeme
isoshaya nawe phela
hayi awushaya isihlahla kuphela phela
no awushaya isihlahla kuphela ushaya yonke into umbani
nawo hey awunayi apartheid kanti umbani
umbani uzoshaya yonke into and when uzoshaya ka nawo so ungasondela kuphezu uduza kwento elokhu nga
emotweni ungangena imoto phela nama tire rap
imoto yashaya ka nayo
awu shwele
kodwa into enza la imoto ukuthi umbani uyadlula uzuye phansi kodwa imoto ungakwazi uhlale phakathi emotweni kuyona
ungahambi
ungayindawo yes ulapho ungena emotweni kuphela indluma yekuda
ukumboza isibuko kusiza
ungakwenzi konke lokho into ibalekile malduma baleka uye endlini and if konke bengiyibona futhi amaphepheni ethi izindlu ezinothayela zingozi ayikho leyo nto leyo ngoba ayikho umbani awunandaba ukuthi ushaya in kumbani yonke iyafana
ngoba ushaya isihlahla
Yeah, kumbani
ukuba ufuna insimbi kuphela
umbani ungamandla ngani unamandla ngani indlela nokuthi awunendaba ukuthi into enogesi noma ushaya into enani into nje ephakeme izoshaya yona kodwa mawuphakathi endlini musu yashaya umbani uzohamba around indlu ngoba umbani uzama ukufika emhlabeni angithi so ingakho mawusendlini ungayithinta indonga
so umbani umunqo womhlaba
umunqo womhlaba
into eqeda amandla umbani womhlaba
umhlaba
okay so if umbani upositive umhlaba unegative so
uzodlula ayina awunanda umbani awunandaba uthi yini esendleleni isihlahla
as long as uzofika emhlabeni
yes so
nomuntu ushaya udlule nomuntu
uzodlula nje kodwa uzodlula nawe umbani awunendaba nalokho so
indaba yokumboza izibuko nezipuni
ungakwenzi konke lokho into ebalekile angazi into ebalekile ukuthi enungaza khona into abantu abayisho ukuthi mabanga ukushisa endlini ikhona ukuzodonsa umbani ayike into edonsa umbani into edonsa umbani
umhlaba
and umhlaba uzoshaya into eselokhu nga eseduze kwawo nawo so makhona into ephakeme umuntu uzoshaya wona makunesihlahla eduze uzoshaya isihlahla
into nje umbani oyifuna ukushaya ukungena
emhlabeni ingakho masisibuyele kule example yade sikhuluma ngayo yesethic electricity leyenzakalayo wonke umzimba wakho asithi unegative manje angithi umnyango upositive one umnyango unga buyela ungathatha yonke lo negative wakho noma upositive wakho khona kuzolingana futhi noma with any part of your body angithi kodwa kwenzeka kephi kwenzeka lapho khona okuseduze khona mawuthinta wena angithi so and
ngenze njani ke uma mina nje iyangihlupa indaba ye static energy emzimbeni yombani womzimba ngenze njani ukuyinqamula lana because akukho mnandi ngoba into eyenzeke thothi siyahamba mase siyangichoka nawe ke manje sengichokwa uwe ngenze njani ukuyinqamula leyo nto
sengikhohle ukuthi inongayenza kodwa I think ukurelax isikhathi eside usuke kulawo carpet lo ngoba kuthatha isikhathi ukuthi upositive ubuyele kahle
futhi mohambe mohle
angithi phela mohambe asithi uhlala endlini enaleyo nto leyo ongasusa ucarpet noma
ungenza yonke indawo mfana
yeah mhlawumbe ungashintsha necasulo eyigqokayo noma angazi khona ukuthi
kwaze kwabiza
yakwazi kwabiza
kodwa ayikho
into ongayenza ayikho into asikuzinto engingazenza ngalokho
okay ekupheleni kosuku Asikho isidingo sokumboza isibuko akushaya umbani asikho isidingo sokumboza izinto ezicobezelayo
endlini kuyingozi ukwenza lokho ngoba isikhathi osisebenzisayo ungiboze izibuko nezinye izinto
isikhathi
ya isikhathi ongasebenzisa ukuthi ube safe endlini ngoba into ufuna ukuyenza malduma ucisha yonke into osebenzisa ugesi hayi ngoba izinto ezisebenzisa ugesi zodonsa umbani ngoba izinto ezisebenzisa ugesi ziyafana nombani mawushaya kusho ukuthi umbani mawushaya indlu yakho iTV yakho
attracta lezo zinto
ayi attract umbani no gas izinto ezifanayo so iTV yona ayazi ukuthi
oh so ugesi wombani lo noma ugesi engiplakwe kuona lo
so izothatha lo gas wombani
iqhume
ehe so angeke iziqhume ukuthi kuqhume ulimale wena cha
ishe
zizofa nje izinto zakho yabo hayi ngoba iTV
usha mafuse
hayi ngoba iTV idont umbani hayi udont umbani iTV idont ugesi
iya confuseka ngoba ayazi ukuthi uyibona muphi ugesi
yeah ngoba ugesi lo ongena oqhamuka endongweni zakho uzofana nogesi wombani kodwa manje lo gesi wombani unamandla kakhulu so iTV ngeke yazi ukuthi izothatha iniyeke ini
so uma ukhipha iplago dongeni ugeso qhamuke indongeni awubusangena kuma appliance
ngiyakusangena kuma appliance
uhlukanisa leyo connection between iTV no gas
uprotector okay. Nje ama appliance akho hayi ngoba uyi protector wena for your safety yakho uma ngafuna ukuthenga into entsha ngoba ishili ishiswa yilokho the reason izinto esha umani zisha is it designed ukuthi zenze lokho ukuthi umani uma umkhulu
zishe zonke
ugesi uma umningi zishe khona abantu ngeke kuzule imali indlela yenze
ukuprotect ukuvikela kanjalo
ya kodwa khona ayikho into enye ebalekile ukuthi malidume izulu gijima uye endlini ungalaleli abantu behlezi bese nje teyiningi ulahle
ini
noma ulala cha awufuni ukulala phansi uhlala phansi uqhele indongweni
bathi ungagezi nezitsha nje
o ungayigezi izitsha ngoba amanzi nawo ayawubamba ayodlulisa umbane njengentambo zagesi so wena uma usebenzisa amanzi angisa amanzi aqhamuka phansi
current
izodlula so umbane uma ushaya eduze kwendlu uzohamba ngamanzi ngamapipe ngoba amapipe nawo ayilokhu ayinsimbi
phansi komhlaba futhi ngoba phela angithi uthe umbani udingani umhlaba amapipe amanzi akepha phansi komhlaba
so wena
lo gesi ungangena ngompompi endlini
musa ushaya ogesi so wena yeka yonke into oyenzayo uhlale phansi urelaxe ungayidlalela kwifoni yakho noma kwenza umosebenzisa ifoni yakho ngeke izidonsa umbani ngeke izisebenza kahle ngenxa yokuthi kulile yaduma kodwa hayi ukuthi makhuluma efonini kuzodonsa umbani what not kodwa cha kwenzeke kanjalo kodwa umbani lowo nokuduma kwezulu yeah
okay so ekupheleni kosuku amafaya gudlana negative no positive kwenza umbani
aya gudlana amafu adala ukuthi kube khona u negative no positive bese kushaya umbani yeah manje bhali iphepha le science ubachaza lo science ukuthi hayi ugudlana amafu
how ugudlana amafu lilo kuzinto elula kanje
into ayifundiswa yengane
lento engayibonela ngingedwa kungekho uthisha nizidomi
yeah
Siyabonga namhlanje besikhuluma ngombani nokuduma kwezulu iziphi izinto ongazenza ukuze uphephe nokuthi iziphi izinto eziyinganekwane nje singezi kusize ngalutho uma uzenza ukuze uphephe ekushayeni kwezulu sikhuluma science ngolimi lwethu ilukuluku podcast by POC and
Cybra
ilukuluku